BongaMusic.com. Lipina Zambunga.
Wine and fun buck. Daniel Dalio. Young B. So for the sale. Let's go, let's go, let's go.
Savanga wakona kuni uiseza fafasi Nibata kuli nikufanga labu ya kama bebe Kono na savanga kosi kuna nini mabeki baya Kuna nibele jango kyo
Kuna jango jemja la jaji Kuna nibele jango kyo Kuna nibele jango kyo Kuna nibele jango kyo Kuna nibele jango kyo Na mzito
Kosi kima bigi baya
kuna na kuboni Yes for young B Like Jeff, like John Mugello, Jock Singapore.